dachimsafi.com.
Kama mtoto nipe mbona nisi sampo, leo ni lazima nikave kwangu sio hasa.
Baby girl tease me kwenye long, fanye adharani utanieka kwenye ngori, ukicheza na wewe nitawapiga ndoni. So unanimada na yako hodi, katika katika it design, katika 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 it design, katika katika it design, katika 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 it design, katika katika it design, katika 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 it design.
Kona lover sema kwa lucid night, na kama hauna I really wanna make you mine. For you I will die. Nimekusoma kama mbuku, buku warazi nyenye bubu, bubu akoka waste, mwaki unavo wine. Usiku ni kudigi digi kama mine. Setu zimenai, alafu vile umeva very nice. Baby, setu zimenai, alafu vile umeva very nice.
Katika, katika, it design, katika, 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 it design, katika, katika, it design, katika, katika, katika hit design, katika katika hit design, katika 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 hit design.
Baby we ni gwiji wa mapenzi, gwiji wa mapenzi. Baby we ni mchawi wa mapenzi, mchawi wa mapenzi. Wazi wanauliza mbona kwako misi yami, kwako misi yami. Napenda vilo meji beba, vilo meji ami, vilo meji ami. Nyumo kitambia kuna tingika diaba diaba, madiaba umekari.
Siwezi yoda shash, cause wendo mali. Siwezi kunyobia kwa konisha lewa.
Setu zimenai, alafu vile umeva very nice. Baby, setu zimenai, alafu vile umeva very nice. Katika, katika, it design, katika, 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 it design, katika, katika, it design, katika, 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 it design, katika, katika, it design, katika, 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 it design.
Setu zimenai, alafu vile umeva very nice. Baby, setu zimenai, alafu vile umeva very nice.